Oromiyaa keessatti bakkaawwan adda addaatti ajjeecha hidhaaf dhiittaalee mirga dhala namaa humnoota mootummaaf gargaartota isaatiin gaggeessamaa jira jedhan mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibbaa gochuun dhaabsisu gaafachuuf lammiileen hawaasa Oromoo as Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira bahuudhaan iyyannaa galfatanii jiran. Himannaalee hiriirtoonni kaasan ilaalchisee embasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC jiru deebii gamasaa kennee jira. Namoota bakka hiriira sanatti argamuun gabaase kuno.
Kaleessa waaree dura sa'a 11 irraa eegaluudhaan kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jedhan dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitil gaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti. Naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. Hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irratti illee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginaa sana kan deeggarre hunduu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhii Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti kaaba Oromiyaa irratti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jecha tun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobitiitti kan ta'e walloo keessatti uummata buqqa'ee goodaa irratti faca'ee jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti. Achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixanii fidaa shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadha waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kan hunda kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa abaa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eeti yaada furmaata ta'an biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko faa qabaniiti jedhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa faa akka Abdii Raggaasaa faa akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaaf illee waan darbuu fadeemudha. Kan addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirra jechuudha.
Hirmaattota hiriirichaa keessa tokko tokkos maaliif akka achi dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Isaa bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufeefi biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeesee mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessifamne illee ambulaansii keessaa fuudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti wanta ta'aa jiru kana mormuudhaafi.
Maqaan koo ibsuu jedhama. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf dhufne uummanni keenya yeroo ammaatitti kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti darara jala jira. Kanaafiyyuu isteet dipaartimentii nama nu argu nama biyya lafa hundumaatti iyyuu kana barsiisuudhaaf dhufne. Liyyuu Haayiliin Amaaraa uummata walloo ajjeesee mana gubee buqqisee yeroo ammaatti uummanni kun rakkina hamaarra jiru. Akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaa wataadara Eertiraa liqeeffatee Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessatti bobbaasee yeroo kanatti uummanni keenya uummanni gara dhiyaa jiru keessattuu naannoo Dambidoolloo amma dukkanarra jira. Naannoo seentariis akkasuma naannoon hundumtuuyyuu rakkina hamaa jala jira. Namni du'ee gatamaa isa caalaa namni beelliyyuu itti dhufaatii jira. Kanaafiyyuu wanti kun uummata keenya irraa dhaabbachuutu irra jiraata jenneetu himuudhaaf dhufne.
Ani Mahammad Abbaa Biyyaan jedhama. Jiraata naannoo Waashingtan DC fi dhimmi lafa kana na fide wallorratti yero amma nama heddutu dumajira gujirratti akkatuma wallaggallita wallaggabaha akkatuma lumman oromo wanto komale firdi male sera ala ajefa majiru midan kun mo kan ufe hala motumad umatu anakati godara walin rukutara na mota kenya hidara ajetitara milishan amara le kuta oromia amara wollo ke satti nama oromo kitani jiru balale fachu kun atume warani amara tisay warani ertra oromia ke sa bahu qaba jopya ke sa bahu qaba kan ertra
Makaba kanilma kanafura kulkullu sadawa katoko amen ane luba samuel brano jabesa nanjerani asma washington dc mana kristiana faisa dunya rayu wanu mamma biye kenya kesatti baama lita ka baama kibasi ta ajru namo taratti mirgana mumma kanfallesu sera warana kanfallesu ajjecha kara daddati ne namota dukubsate mana yalade mu ambulansi ke samba basani ajje sanuttala arginu jirenya ummata benishanguli oromia kase amma benishanguli tamma wollotti biyu magutu jechun danda matigrai kana su dubartota fi ijolle gude dun kuni biyatin hala warana sacima fi isa yaddessa ke sagalunse kun baise nu mana ke sakanjiranne akantenye yero tsoma kanalle jirahin ake sagiranu fakkabane sagale tanu jiradu ajira nu khanafi ajjecha na karra abatu gara kana sagale ta wudu ne jirra
himannale riston kun dagesi zankesa ajjecha le ehnya kana umnadda bulchita nanno amaratin wallo ke sattrawata me jedani fi oromia bakka wonbro akka oromia le taake sattrawata me jedani lachise as washington dc kajiru united states embassy ethiopia ra ambassador fitsu maragga akka debin afkenan ga faddem ture
ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው ወንጀል ነው
ብቻ ነው ኢትዮጵያ ከስተትናኑ ከመትዩ አዋሰ ከመረትዩ ሚጣን አጀቻን ራወተሙን ባየ ጅብሲሳዳ የከዳ ከነሞ ሰደርካ ሰደርካቲ ከነጣብሲሱዳፍ ከንትጋፈተም ንትከነም ሞቱማዳ ሞቱማ ቆፋደ ኢመከነ ኤጉዳፍ ድርቀም ከንረጅሩ ኢትጋፈተም ከንረጅሩ kanaf jecha naga egdotaf motummadaf biye kanattis tay biye bratis namni kamiyo abbomamun dirqama sati kanon dumto akkabar barsisu tun rae gama motummanis kannen mi dan ragees egumso gochu tun rae gama kannen mi dagesi sanimmo sirnan kulkulle fachudan seran ga fata motasisu kara sera jechuda kanaf kanawasa sana jenne karam masimmo dede adde qoqqodun immakane lalun ቆቆዱዋን ተው ንምን ከመዩ ሚጣን ይመሉ ከናፍ ሞቱማን ድፈከናን አካታ ወጂ ቡልቺ ተሳወር ዶፌ ናኖ ኦሮሚያ ከይሰትስ ናኖ አማራ ከይሰትስ ናኖ ሊብሮ ከይሰትስ ወጂ ወን ሴራስ ንከበቺሱ ወጂ ተማጅሩ ኢብሰወን ወጂ ከናሞ ሰደርካናኖትስ ሰደርካ ፌደራላትስ ሰባይ ማሌዳን ኢብሰማጅሩ የደን አምባሳደር ፍጹም ረጋ ይሄኛ ከነሎልቶን ኤርትራፍ ኡምነዳናኖ አማራ ኦሮሚያ ከይሰት ከሱማ ኦሮሚያ ሊጣት ቦበይ ኡመተ ሲቪል ረት ሚጣለና ሞማራ ወቻ ጅረ ጀቹራን ክሪልቶን ይመተኒ ኦዱ ደራት ጅረኒ ዴቢ ከነና አምባሳደር ፍጹም
ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው
ዋንባይን ከራ ሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወነን ጀረመኑን ደቱን ፉደን ጋሪ ደንጀራ ዋንሶ በተይረት ኢብሰባየ ከነን ፈዱ ኤጋናም ንብ ይራፈጋቴ እናጅራቱ ለሚሳቲ ቢየሳቲ ባዬ አደውራ ከንከይ ባዬ ሙደሙ መለል አመከን ጋሪ ደጀዴያዱ ንም ቡቱማ ዱኛራ ፈይ አሜሪካ ኬስ ነጋንጅራታ ጅራ ሰረከ በጀጀቹዳ ከናፍ አገደንዳንቲ ቁንንምቲ ቀበኒን ለሚወን ቢየሳኒ ኬሳ ሰረከ በጀኔ አከጅራተን ጋፊዮ ቀባተንሞ ከራ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከራይም ባሲ ከኛስ ዮድ ኤፈተን ኑቲሞ አከከራሞቱማ ዴዲ ማሉ አርገቱኒ ታስስና ዲሞነመካ አምርትገሩ አነመም በኩት ሶባዋንታኒት ድፈከና ዮላለሜ ወያጀረን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ረጋ ዳገፈቶ ተከኛ ለሚወና ዋሰሮሞ ከሌስ ተዋጅረ ሚኒስትሪ ማላ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ሂሪረሙርቢ ባንኩን ሂማናሌ ሳኒ በረፈማን ቆጴፈተን ባከቡቱ ዋጅረ ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ራ በከሰነ ተርገመሊስ ዱብሳን ጠገስ ሱዳን ከራ ባከቡቱ አስቻት ከነቹዳን ሂሪራታን ጥምረኒ ጅሩ gabasa rakanu manan tumra ani namo dandi ti
equality and justice for all.